Radio Pulpit, 657 AM.
Ke a le dumedisa ka moka ka lebitso le tletse go matla le bophelo la morana Jesu Kriste wa Nazareta. I greet you all children of God in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. This once more is the day that the Lord has made for us to rejoice and to be glad in it, regardless of what we're going through, regardless of what we have seen or heard, regardless of what is happening in our surroundings. It might be sicknesses of those that we love, or they might have parted from this world because of death. May their souls rest in peace. Allow me to say, our God is the giver of life. He is the soul restorer. He is the great I am. He's the lily of the valley. He's the rose of Sharon. He's the Alpha and the Omega. He is the Prince of Peace. He is the great I am. He is the same yesterday, today, and forever, and he changeth not. May his name be praised. Let us go together as we are reading from the book of John chapter 5 verse 11. That is John chapter 5 verse 11, and it reads as follows. He answered, "The man who made me well told me to pick up my mat and walk." They asked him, "Who is the man who told you to do this?" Let me repeat it. He answered, "The man who made me well told me to pick up my mat and walk." They asked him, "Who is the man who told you to do this?" Father God, we thank you for your word. Help us with your word, O God. Encourage us with your word. Minister to us with your word. Above all else, Father, we pray that you rebuke us with your word. We ask all this in Jesus' name. Amen. Bagesho lekilona lentswe la morena tsatsing la legono ke yona mahebetswa ke modimo ka sebele. Bagesho lentswe la modimo le tswella pele gore thusa, le tswella pele gore hlatla, le tswella pele gore matlafatsa, e bile le ya re tshetsa. Tabashi bagesho monna wa sefofu o lebe a dutsi kwa phulung mengwaga ngwaga, o tswella pele o tlhakana le batho reng ke le botse mo lefatsheng. He o ka hwetsa thuso a se batho ka moka ba tlo go thagalela. He o ka hwetsa thuso ba bantsi ba ba le dipotsiso ba nyaka o tseba ru fitlile jwa. He o ka hwetsa tshwelelelo ka re ga bophelo ba gago, batho ba bantsi ba nyaka go tseba gore o e hweditse jwa. He o ka hwetsa pholo wa tseba e tlhaba batho ba lala ba se ba robala ba nyaka go tseba gore na go diregileng ka wena. Ba rata go bona o phikologa fase, ba nyaka go bona go sena selo se se botse se se ka tlhagang ka re ga bophelo ba gago. Ba rata he ba feta ga o swile wena ba re nqa, wa tseba ba re shema. Ba rate ba feta ga o swile wena ba go fa marathana e ka re ba go kwela botlhoko gantse ba thagalela go bona se se direga ka re ga bophelo ba gago. Botšiša o reng kane ke bolela jwale. Tabashiya monna o be a dutse le siritsa, monna e be le segole, monna e be sefofu, a dutse gana fauwe mengwaga ye 38 ka moka. Ba thagalela go mo feta fa, ba thagalela go mo fa marathana, ba thagalela go yo mo lebelela ba feta. He thuso e fitlha ka re ga bophelo ba gage, ba thoma go botšiša. He modimo a tswelela ka re ga seemo sa gage, batho ba lala ba se ba robala, batho ba tlhoka khutso, batho ba palelwa ke go tshwarwa le ke boroko ka baka la gore monna wo a hweditse thuso. E kwa ke go botse, ba fitlha go yena ba mmotšiša ba re go diregileng ka wena. E re ke go botse, a se batho ka moka he o wetse fatshe ba nyakang go go bona o emeletse e ka re nka hwetsa. Amene. A se batho ka moka ba ba hwetsang olla ba nyaka go bona o gomotse, ba bang ba duma gore ka roka llela ruri, ba bang ba duma gore ka roka sokolela ruri, ba bang ba duma gore o ka yo phela ka mogoleng ka gona go fitlhelela o ya lehum. Mare re ke le botse, gona le modimo wa legodimo, gona le modimo wa go phela, gona le modimo wa go tshepagala, gona le modimo wa go kgona go dira go feta ka dikgopolo tsa batho, go feta ka tsela e re ka naganang ka yona, go feta ka tsela e re ka gopolang ka yona ke motimo o ke bolelang ka yena me shonya le tsatsi re nke le botse ba gesho gona le batho ba bangwe he o wetse fase ba nyaka o ska wa yemelela gona le batho ba bang he ba koi ka ra o tsoge botse ba ka ba ba tlhalosa taba tsa go tsali khu wena o sale gona gona le batho ba bangwe he di lodi sa go sepelele botse bona ba thakgala mare ba le bala ba theletse gore gona le tsatsi le lengwe mo motimo a tswelela ka re ga bophelo ba gago ba le bala gore dilo ka moka di laolwa ke morena ba le bala gore maphelo a rena a ka re ga seatla sa motimo ba le bala gore gona le motimo wa le gotimo wa go ba le lentshola mafelelo ka re ga maphelo a rena e kwa nke le botse mo re bala go gona monna shibe se fofu motho e be se ritsa motho be ba ithobogile ka yena ba sa bona tshelelelo mare motimo he a mo lebelela a bona go tlelelo ya gagwe a bona go tshwanetse gore monna gone go fola he a tswela pela fola batho ba thoma go butsisa batho ba thoma go gakanega batho ba thoma go ferekana batho ba tlhoka khutso batho ba tlhoka boroko e reng ke le botse ba gesho le mo re phela go gona gona le batho he ba go gwetsa olla ba thakgala he ba gwetsa dilo di sa sepele botse ba thakgala ba ka tswelela mo ba tswelela ba tla go go bona a ba tlo go bona gore o bega botse ba yo tla go bona fela gore ba nnete fatse gore tseo ba dikuleng ke thereso e reng ke le botse ba theletse gona le modimo wa go kwa dithapelo ei gona le modimo wa go tshepagala gona le modimo wa go loka gona le modimo wa go dira go feta ka dikgopolo tsa rena e kwa nke le botse bibele ya ka e bolela mantshore a ba fetola a re monna wa nthusitseng gore ke fole o mpodisa re ke rwale mmete wa ka ke sepele ba bantsi ba nyaka go tseba gore na mmete o rwala tswa ba bantsi ba nyaka go mmona a dutse gana fale e le segole monna wo monna e le sefofu monna go sena selo se se botse a ke nagana gore le ba bambe ba setse ba lebetse ka yena mare re nke le botse ba gesho o ka ba o ikhwetse o sepela ka re ga siemo o ka ba bona dilo di tlhakatlhakane ka re ga bophelo ba gago nko yo gotlelela this man was so patient this man had faith in God this man believed that tomorrow it might be my day bibele ya ka e bolela mantshore mengwaga ya feta he was there for 38 years but every day he will tell himself that today is my day the day will come and the day will pass by the following day with same confidence with faith in God we will declare that today is my day erenkele botse helelo tshe ka moka ditshwelela monno a gwetsa pholo monno a thoma go sepela matlo a bulega batho ba nyaka go tseba gore na go diregile ba ge so ntumeleleng ke bolele mantshore a ke tsebe gore ke bolela le mantsha tshila le gono mare le wena o ka ba o ikhwetsa o sepela ka re ga se sasedi go sena motho ana le taba le wena o ka ba o ikhwetsa ngwaneso o feletswe ke mosomo le nyalo le fedile e o ka ba o ikhwetsa ngwaneso bana ba gago ba tsogetse matla ka bakala gore o palelwa ke go reka borotho gona le modimo wa go araba dithapelo o seke wa tsheya bophelo ba gago o seke wa fetšisa bophelo ba gago gona le modimo wa go loka gona le modimo wa go tseba matso le mabuyo a rena gona le modimo wa go tseba nomoro ya meriri godimo ga ditlhogo tsa rena gona le modimo wa go tseba moarisha go gona gona le modimo wa go tseba tse batho ba sa ditsebeng ka rena e reng ke le botse modimo o ke bolelang ka yena wa tshepagala gona le moopedi o monke a morata o re o tshepagala ka re ga botshepegi ba gage he modimo wa go phagamisa he will never consult with your enemies when God lifts you up he will never ask people their opinions he will do that day late wa tseba o tlo e dira motshegare wa sekgalela o tlo e dira modimo batho ba go tlhaletse modimo o tlo e dira ntumelele ke go botse gore o seke wa fedisa bophelo ba gago nko o gotlelele ngwaneso tomorrow might be your day nko o gotlelele kgwedi e tlang e ka ba ya gago nko o gotlelele ngwaneso ba lese ba tshege ba lese ba sere ba lese ba tshwe mareo feta lentswe la mafelelo le na le modimo wa rena e reng ke le botse dafita o bolela mantshore mola ke tlhole kgolega lesisi wena modimo ntsebile mola ke rokeletse ka re ga popelo ya motswadi wa ka o tsebile matjatji a ka go phela ke se tshoka ba gona le lana le o tlhakane go le lona modimo le tsebile a gona selo sa go mogakantsha a gona selo sa go mmakatsa a gona selo se se dirang gore a se ka tseba gore a direng ka re ga bophelo ba gago ka bakala gore e le modimo ntheletse ngwane eso Bebele a kae bolela mantshore monna se fofu ba fetola are monna wa mphodisitseng o mphodisa re ke role malawaka go mme ke sepile batho ba butshisa ba re na monna o ke mang wa go buditseng ditabatse e mo atse ba e ka reng ka gwetsa amen he he a ba fetola are the man who made me well told me to pick up my mat and walk ba se re congratulations batho ba se re ya go lebogisa batho ba se re welcome back batho ba nyaka tseba gore na monna ke ma wa go go fodisa botsebotse re be re lebetse ka wena botsebotse re be re nyaka go yepela botsebotse go ba go sana boyo ka wena re be setse re lukisitse mapokise botsebotse re be re lukisitse le menielo nyana gore re tsebe go boloka mmele wa gago na monna ke ma ntumelele ke bolele mantshore monna ke bolelang ka yena le wena o bile a tshelela ka re ga seemo sa gago monna ke bolelang ka yena le wena o bile a tshelela o sa motsebe ka re ga lapa la gago monna ke bolelang ka yena o bile a tswelela ka re ga lapa leno o sa motsebe nko o boelele go yena tlhe o ise mantsho a tebogo lentswe la modimo le re he re mo leboga yena o lokile wa tshepagala he re mo leboga wa itsweleletsa nko o mo leboge ngwaneso he le ore o tsweletse ka re ga bophelo ba gago o sa mmone o sa motsebe a go thusa a go tlhakodisa a go makafatsa a go fodisa a ba go okeletsa matshetse go phela a ke tsebe gore ke bolela le mang mare ka mokana ga rena gona le mo re tswa go gona ntumeleleng ba geso a ke bolele ka kereke fa ebile a ke bolele ka baruti ba rena ba o re ba ratang re ba tlhompa nna ke yo bolela ka lentswe la modimo ke bolela ka monna wa sefapano monna wa go se re balele mabati melato ke bolela ka monna wa sefapano monna wa go se re je matsogo bebele a ka e bolela mantshore a bebe difatlhogo ebile a je matsogo ke mophetegatsi wa ntshola gagwe wa bona le ntshola gagwe wa le tsholeletsa aba le phetagatsa wa le tsholeletsa aba netefatsa gore ke thereso bebele ya ka bolela mantshore a se motho mo a ka bolela go maka ebile a se morwa motho mo a ka fetola nkgopolo tse ka mokare tshepisa go tsona wa di phetagatsa lebitso la morana le bokwe ba re who is this man who told you to do that na monno ke mang wa sebete na monna ke mang wa bogale wa go yo go botsa gore wena o yemelele monna ke mang re rata re go feta gana mo uthula go gona re rata re go fofa re tsena ka re ga phulu pele ga gago wa tseba re ya gotsofala he re tshwelala re go bona o dutshule malabulabu re ya gotsofala he re tshwelala wa tseba re go bona o sena boyo na monna ke mang wa go tshwelelela a tlisa phetogo ka re ga bophelo ba gago ei na monna ke mang wa go tshwelela a tlisa bophelo ka re ga lapa leno monna ke mang wa go tshwelela a tlisa pholo meleng wa gago na monna ke mang na ke rata gore ka mokana ga rena e ka re ka itemogala monna monna o lokile ba geso monna wa tshepagala o tshepagala le go feta ka tsela ye re tshepagalang ka yona ke ngaka ya maphelo a rena ke kgosi ya kagiso ke modula a le gona ke motala wa mabaka ke yena ma tete ke modimo wa go tshepagala ke modimo wa gore tseba wa gore tsebela a gona selo sa sa se tsebeng ka rena dafita o bolela mantshore o tseba le tshedi leng ka pelong ya rena re se tshora bula melomo go ka di anega ke modimo o ke bolelang ka yena nko o kinyake shishe tsa tshinla le gono gore na o ka bona le segwera le monna wona e reng ke le botse ka mokana ga rena he re tshabela go yena re gwetsa thuso he re tshabela go yena re gwetsa kagiso he re tshabela go yena re gwetsa boroko he re tshabela go yena re gwetsa dikarabo ka re ga ditlaise go kamoka ba geso modimo a khutso a re se go fatseng le ke lona lentshola morena cha tshinla le gono wana go letsebeng ke a kwehle semo ya o sebotsang diphuthego a re rapeleng ka moka ba theletse re morena Jesu tsena ka re ga pelo ya ka o be morena le mophulusi wa ka ntse ba lele dibitsa ka kamoka o fodishe mmele wa ka ngwala le bitso la ka bukeng ya bophelo o nkgaogele ka lebitso le tletse go matla le bophelo la morena Jesu Kriste wa Nazareth amen. Pastor Bridget Hawkins Hospital Ministry in Polokwane. My number is 083-335-0469. 083-335-0469. God richly bless you. Amen.
From your ear to your heart, to your mouth, to your feet. Join this life on 657 AM.
For there is a time to search and a time to give up, a time to reap and a time to sow. Radio Pulpit wishes to be there at all times, even when you just need prayer. Send us your prayer request by calling 067-429-7564 or email it to prayer@radiopulpit.co.za.
You can now buy your favorite programs and series of the past 38 years on eCompanion, Radio Pulpit's own online shop. Revisit programs by beloved presenters like Justice Chungu, Cecile Berger, Esti Geldenhuys, and Pastor Aaron Jelle. Books and CDs from various authors and artists, as well as Radio Pulpit t-shirts, caps, and other branded products will also be available on eCompanion, your one-stop soul food shop. Visit radiopulpit.co.za and click on shop. T's and C's apply.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.